zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Hatujamaliza. Hatujamaliza.
Hili ndo chama, chama lao. Simba Sports ndo mabingwa baba lao. Hili ndo chama, chama lao. Simba Sports ndo mabingwa baba lao.
Simba siami, Simba siami. Why? Simba siami. Simba siami.
Kidede, kidede ya.
Kidede ya.
Wapinzani wamepotea.
Wamepotea.
Si wakimataifa we.
Si wakimataifa we.
Wengine wanahangaika we.
Wengine wanahangaika we.
Chama, chama lao. Simba Sports ndo mabingwa baba lao. Hili ndo chama, chama lao. Simba Sports ndo mabingwa baba lao.
Simba siami, Simba siami. Why? Simba siami, Simba siami.
Shabiki maandazi, shabiki mwendazimu, mashabiki viazi, wana mama timu. Halo wewe,
naipenda Simba mshabiki wa damu.
Halo wewe,
kwenye Simba utanito wa damu.
Si wakimataifa we,
si wakimataifa we.
Wengine wanahangaika we,
wengine wanahangaika
we. Chama, chama lao. Simba Sports ndo mabingwa baba lao. Hili ndo chama, chama lao. Simba Sports ndo mabingwa baba lao.
Simba siami, Simba siami. Why? Simba siami, Simba siami.